Sofia, Makambako area, 914640. Dragman.
Una gazula gazuli, tabia kamtego kwangu mie. Pende sambamba queen ready, we kipenzi nimechagua. Unizalie ka baby, sweet yeah. Unizalie ka baby, sweet yeah. Are we together my baby? Isije fanani kagoredi, baby yo. Ulanda landa, nagopa mie, utanga tanga. Nagopa mie, ulanda landa, nagopa mie, utanga tanga. Nagopa mie.
Aga, ama penzi furan, awaguze wapate bara. Aya, aya kwetu ni ran, awaguze wapate bara. Aga, ama penzi furan, awaguze wapate bara. Aya, aya kwetu ni ran, awaguze wapate bara.
Ali cheketu, cheketu, ili kaja kwenye kiti. Mliopo wote ndani, tuke nje leo muone vitu. Cheketu, cheketu, ili kaja kwenye kiti. Mliopo wote ndani, tuke nje leo muone vitu. We mama, we mama, we mama, we mama.
Black man baby girl, nimeumbwa kwa ajili yako. Wachunge maneno maneno, yatawaponza wao. Hata kama kisemeti nikabwera, yatawaponza wao. Hata kama kisemeti nisinadhi, yatawaponza wao. Sidisha kaheshima, wachachamae oh. Sidisha kaupendo, waandamane oh. Sidisha kaheshima, wachachamae oh. Sidisha kaupendo, waandamane oh.
Aga, ama penzi furan, awaguse wapate bara. Aya, aya kwetu ni ran, awaguse wapate bara. Aga, ama penzi furan, awaguse wapate bara. Aya, aya kwetu ni ran, awaguse wapate bara.
Ali cheketu, cheketu, ili kaja kwenye kiti. Mliopo wote ndani, tuke nje leo muone vitu. Cheketu, cheketu, ili kaja kwenye kiti. Mliopo wote ndani, tuke nje leo muone vitu. We mama, we mama, we mama, we mama.
Black man, baby.